www.kwanchadivine.com.
Tawizina moyo wanga sindilela ngawa kamba kanyengo duza. Oh yeah. Tawizina moyo wanga umatagu sindawoka mumafunira. Ambuye deodana dana na yeah. Osega sega iye odoza donza Zose, kumwamba nizigolose. Yehova anafela pantanda chifukwa cha chimulanga. Sangalole kutufuti kepota nati kwata uhu. Palibecho mulaka zose ndizake. Nizake Yehova yo anafela Anamvela Anamvela
moyo wanga
Anamvela 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 Anamvela
dati
mudekete muvetsetse tima wanonda tukale pans somwe mapanga Yehova balibe yemwe anga tsane nae Yesu sama kala kwanu kama kalanda liso uzilengezela Zotuluka kama mwanu zizikala kuti zose zikumangilira Yesu sakona tulo mana wake Sovuta sonse sitela zanjalake Kuma mangilira usakwila mpo Kuma zichepesa ulina yunda Kuma mangilira kuma zichepesa zimafuna kute
Yehova yo
Anafela pantanda chifukwa cha chimulanga Sangalole kutufuti kepota nati kwata uhu Palibecho mulaka zose ndizake Nizake Yehova yo
Anamvela 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 Anamvela
Moyo wanga
Anamvela 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 Anamvela
moyo wanga
Download www.kwanchadivine.com.